chaguo uo uo nini tukusha jemene jemene
Your wheel.
Your wheel.
Your wheel.
Jump, develele.